ding. Oh yeah, there's a car, baby.
Fika bae, mina weza fika bae.
Fika bae,
fika bae, mina weza fika bae.
Fika bae,
fika bae, mina weza fika bae.
Fika bae,
fika bae, fika bae. Dropping by hits.
Fika ta, achimia jaka.
Kambulu, luku, washa kindukulu.
Give him that fire. Give him the flame. DJ crown the king.
Toka joba kini kiwa ode ya mabali. Kuchafuli ya meza machandi na mamrambe. Na tangu joa juwe mini gori walideti. Virusi na wadi ya malaria na uke.
They call me Megatron, just did a telethon. He got my jealous on and I get my jealous on.
Busy, blase, blase. Unajituma, mkuhangri. Chali mdoko na uko.
For more information, call 0718-678157.
Social media at DJ Crown the King. Social media at DJ Crown the King.
Deep, you got the keys to my jeep. This is the sana mambo hini stick shit. Ignition, baby,
what you najua ni aje? Najua ni aje? Leon jua kale. Sikiza hapa ma mix za 3D na mtu wangu wa nguvu.
You got the keys to my jeep. This is the sana mambo hini stick shift. Ignition, baby, full speed. Ski, accelerator, speedometer, kuserereka, speedometer, accelerator, speedometer, kuserereka, speedometer.
Busy, blase, blase, unajituna uko hungry, chali mdogo na uko thirsty, ukisteki nda kuroka you be my honey. You say you want me, oh you're so funny, cause I've heard it all before.
You got the keys to my jeep. Usi stuke sana mrembo hini stick shift. Ignition baby full speed. Ski accelerator, speedometer, kuserereka, speedometer, accelerator, speedometer, kuserereka, speedometer.
Kakuku ni ndege, basi samaki ni meli, kangoma ni genge, kwa mikrofoni mimi mkali. Utanipata na my boys nikikata maji. Kwa dunda sipendi vita tona watiaji. Nikiserereka napenda ndogo hiyo na ndimu na jagi ya maji moto.
You got the keys to my jeep. Usistuke sana mrembo hini stick shift. Ignition baby full speed. Ski accelerator, speedometer, kuserereka, speedometer, accelerator, speedometer, kuserereka, speedometer.
Kawewe ni kari, basi mimi ni driver. Kawewe ni nduthi, basi mimi ni rider. Kawe ni bunduki, basi mimi ni sniper. Kama wewe kitanda, basi mimi pajama. Sexy body, kaa like a beamer. Let me put it in reverse, I want to bumper to bumper. Umebeba, utadhani ni trailer. Kama wewe ni kecha, basi mimi ni neighbor.
Beep, you got the keys to my jeep. Usistuke sana mrembo hini stick shift. Ignition, baby full speed. Ski, accelerator, speedometer, kuserereka, speedometer, accelerator, speedometer, kuserereka.
Pull up, baby, feel lonely. Pull up, baby, feel lonely. Pull up, baby, feel lonely.
on, just did a telethon. He got my jealous on, and I get my jealous on. I fuck him like I miss him. Hey, Craig Megatron. Hey, Craig Megatron. Just did a telethon. He got my jealous on, and I get my jealous on.
Round the DJ.
Hey, call me Megatron. Just did a telethon. He got my jealous on, and I get my jealous on. I fuck him like I miss him. He just came out of prison. Bitches be talking shit, but they ain't got a pot to piss in. My name is Nicki M. I'm in a sticky Benz. That mean it's candy apple red. I'm Barbie, this is Ken. That is a Fendi fact. I'm with a 100 max. Oh, this is Donatella sent me that.
Fill up, baby, fill on me. Pull up if you're feeling lonely. Fill up, baby, fill on me. Pull up if you're feeling lonely. Shots, I'm drinking. It's better when I'm drinking. I tune up when I'm drinking. Rum, when I'm shots, I'm drinking. It's better when I'm drinking. I tune up when I'm
Shorty's a mega con. It ain't about the race either, it's a marathon. I put the squeeze on him, don't throw up the bees on him. That ass clapping on the D, Hercules on him. My name is Baddie Baddie, I keep it tight for Zaddy. He keep it coming, he ain't even dropped the Addy. Trunk in the front, I need a blunt. I own my own Moscato, bitch, we getting drunk.
Fill up, baby, fill on me. Pull up if you're feeling lonely. Fill up, baby, fill on me. Pull up if you're feeling lonely.
Everybody shadow mado, nana, everybody shadow mado. Everybody shadow mado, nana, everybody shadow mado. Everybody shadow mado, nana, everybody shadow mado. Everybody shadow mado, nana, everybody shadow mado.
Say na 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 na.
Social media and DJ Crown the King.
Vijana, I tell you that. Mr. Ma, tuache mjadala TV. Vijana, tuache mjadala TV. Nasema, tuache mjadala TV. Vijana, tuache mjadala TV. Nasema, tuache mjadala TV. Vijana, tuache mjadala TV. Nasema, tuache mjadala TV. Unapata vijana, wameketi keti tu, wanavuta mjadala TV. Hawajali, wanapoteza wakati, hawana habari. Ukivuta mjadala TV, inaribu akili, inaribu paka mwili. Wametuli, tuli, tuli, wamebaki jobless. Kushoto na kulia maze, wanalia. Hakuna kazi, wapate kazi. Waishi vizuri, waishi masa mazuri. Mambo iwe powa, yani iwe safi. Bila wasi, wasi. Vijana, tuache mjadala TV. Nasema, tuache mjadala TV. 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 Ukivuta mjadala TV, itaribu brain. Uta feel very pain, ikiinge kwenye vein. My friend, muache mjadala TV, museme yes we can. Mambo iwe power, yani iwe bam bam. Ukivuta mjadala TV, kuna kitu umegain. Stand up, never fall again. No pain again. Mambo iwe sorry, yani iwe goody goody. Vijana,
Uganda, Africa, America, Mara Maradona, Maradona, girl you're dealing with a Maradona, player, player, Maradona, girl you're busy on a Maradona, number one, Mara Maradona, girl you're dealing with a Maradona, player, Mara Maradona, girl you're dealing with a Maradona, number one. Yo with a ball on my feet, get you on your feet. Tristan Tando, your temperature me switch like a ball on a beach. Shooting any beat, girl you money, money by me stick. Police are masali, masali kwe, pompa mudali. Call me, mua madali, adense, kabaka madali. Yeah, kwera visa vichari, chari kwe, oba kene don dadi, no no. Maradona, 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 yeah, yeah, yeah. You're dealing with a Maradona, player, player, Maradona. Hello, Miss Angela Maradona. Come on, Maradona.
Ongeza volume DJ, kuna watu wako rada ya kupati I say. Si ukuwa wale wase, wenye huta na bila delay. Ongeza volume DJ, kuna watu wako rada ya kupati I say. Si ukuwa wale wase, wenye huta na bila delay. Mama uko fiti I say, unafaa kuwa kwenye VIP bure. Venye unakatika manze, unafanya nasikia kukupeleka be. Basi wewe chachisha, chachisha. Basi wewe chachisha, chachisha. Basi wewe chachisha, chachisha. Na usiogope mse.
Cheki, drop it to the floor, pick it up. Anytime I want it, she gon' give it up. Puff, 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 then I sip it up. Three words for you, live it up. Nimekuja na jeshi ya mafisi. No pants, no bra, no kamisi. Staki story me, staki ya divi. Twende kijani kakupige miti. See, I make her disappear like a genie. Pour drink, smoke L's, but we winning. Plenty ice on my wrist, got me freezing. Making money, I ain't really with the beefing. Damn monkey van, I took her hindizi. Back shot, left right, she kachini. Turn up, little mama, get freaky. Now put your hands in the air if you hear me.
Ongeza volume DJ, kuna watu wako rada ya kupati I say. Si ukuwa wale wase, wenye huta na bila delay. Mama uko fiti I say, unafaa kuwa kwenye VIP bure. Venye unakatika manze, unafanya nasikia kukupeleka base. Basi wewe chachisha, chachisha. Basi wewe chachisha, chachisha. Basi wewe chachisha, chachisha. Na usiogope mse.
Social media at DJ Crown the King. DJ Crown the King.
I feel make it right. Yeah. Oh gosh. Baby, baby, come back. You know you're all that I've got. Come on, girl. Come on, girl. Oh gosh. I can't deny the fact that you got the perfect spot. Come on, girl. Come on,
girl. Girl, you're not gonna lie.
to you. Me need you right back, and if me see you with anybody, mood a fight for you. I saw me need you badly right now. Give me back the loving, girl, let's start over. Road together and be much closer. You're out of rage, me need you in a me rover. Up over. Oh gosh. Baby, baby, come back. You know you're all that I've got. Come on. Next man, me nah lie, me feel like to cry. Me text, I'm a call, I'm a try. If you get her back in my life, whatever me do, me apologize, baby. I feel express me feeling and reach out to you. I want to see you. Oh gosh,
falling, falling for you.
Back. You know you're all that I've got.
Takes his welfare.
Follow me on Facebook and Instagram at DJ Crown the DJ.
Pretty girl, you're taking your time. Why you do me like this? You know me loving your wine. Pretty girl, you're taking your time. Pretty girl, you're taking your time. Why you do me like this? You know me loving your wine. Pretty girl, you're giving me signs. And you tell me you don't want me. Can you make up your mind? Pretty girl,
look at the new girl.
Why you do me like this? You know me loving your wine. Pretty girl, you're giving me signs. And you tell me you don't want me, can you make up your mind?
One time for the bunny body with me day a greenish farm. With my ball feel the something with me man run in a storm. From 19 all along in my preemie. Pretty fierce and me eye them dreamy. You know the bunny something with me riding. With me position bunny back I'm in a style. Never get a loving I'm life with it like this. Loving I'm life with it like this. When you hold me, baby, don't control me. Just know I run the town and know these brothers won't know me. Said they gon' do me, but they never do. Just cut the bus down. So make that bread, I try food.
Pretty girl, you're taking your time. Why you do me like this? You know me loving your wine. Pretty girl, you're giving me time.
Crown the King.
Follow me on Facebook and Instagram at DJ Crown the DJ.
Macho na hii beats ya pacho. Pacho chapa kitu toka jasho. Jasho tuambio kama kanjo. Kanjo nararua kama Rambo. Rambo na mindo nyundo kaa guambo. Guambo. Uyo dem ni mpoko. Poko. Uyo dem ni mpoko. Poko. Tako file ako so hot. So hot. Uyo dem ni mpoko. Poko. Uyo dem tuni poko. Poko. Uyo dem tuni poko. Poko. Uyo dem ako soko. Soko, huyo dem tuni poko. Poko, huyo dem tuni poko. Poko, huyo dem tuni poko. Poko, huyo dem tuni poko. Poko,
huyo dem tuni toto. Si toto, mcheki kwenye IG. Mafoto, akichocha tukilami. Mangoso, anachifanya kababi na hana dojo. Cheza ngoma, cheza wimbo.
Bure, bure, bure.
Isi grampa ila fimbo.
Ni ule, ule, ule.
Goro misi pigi imbo. Napiga lugha yangu simple.
Oh, shule, shule, shule.
Seti kitu piga pass. Ndo nisikie vipua pua. Kani ganji tumachona ya kutoa.
Yeah,
yeah. Nisikie pua. Kani ganji tumachona ya kutoa. Yeah. Thought, 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 thought. Nimemcheki, nimemspot, spot. Spot, spot, aramonjongo, spoke hot, thought. Thought, thought, yeah she fine, yeah she so hot. She so hot.
Uyo dem tuni poko. Poko, uyo dem tuni poko. Poko, uyo dem ako soko. Soko, huyo dem tuni poko. Poko, huyo
money poco. Poco, poco. Poco, poco. Poco,
okay. Poco. Wait a little shot, bill little sort. Call me big boss. Banjuka bill of force, yeah, coin up with toss. Mystery from the sauce. Too much sauce. Pull up with the horse. I don't wanna floss. Your hoe been in jokes. Now she wanna dose. Maybe overdose. Jabba on my jaws. Inhale with my nose. Smoking never pause. Savage with the rose. Coco let her moto. Beat in a joto. Mystery sees a soko. P.S.C. O poco. Shida kwa mapoko. Kidole kwa mapopo. Kidole kwa mapopo.
Leo tandress nipunguzie stress mjulu bang bend bend niku bang bang Alejandro chief inspector nipo zako na zinyonya kama nectar kitumufa ta solo ni macheta sio bomi nalipuka ni mavela tumepuliza leo kivuvuzela zimetushika zimetufunga kijela riangi ni kukambatia na kukemba na mawezere uziza ya ayela
kama kuna kana mama yako usikuja hapo kana mama yako. Kama kuna kana mama yako usikuja hapo kana mama yako. Kama kuna kana mama yako usikuja hapo kana mama yako. Kama kuna kana mama yako usikuja hapo kana mama yako.
Anipiga mate kanikwata waya kakonja na kapea miti kuna nduru giza ni tititi bobo shanta ya 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 dushka wika o mama mama mama. Santo, santo, kaka, kaka. Nyundo mzumeno tunapaka nana. Nyonga nduru, nduru. Cheza chini kawa iguru, guru. We mtamu kaskari nguru, nguru. Bakora kakondani sini turu, turu.
Kama kuna, kana mama yako usikuja hapo. Kana mama yako,
yeah, more,
kama
more, kuna. A year pass go, aya we are rolling at the place like a moda kaya. Di-di-da-da-da.
Chimani kwa galanyo na yembe dango kyanyo ulikade lwenko kwako omutimanga kukubagananyo mbie binkwe kuyanyo na yolo mumbulu ebigambo kusaba tofuka producer nonza nyanga piano
da da da
gidi da.
Everybody needs some company. Where you there? Make sure you come for me. On your way, bring two man numb for me. Me want fulfill my fantasy. Me have Campari Patron. When you drink that, you're hard like a stone. I agree if you get in the zone. Make your back charge up like my phone. Somebody say come now, come fuck out my little niceness. And where you come now? Tell me if you like it. Cause everybody needs someone. More time you have for drop. Young man, everybody needs someone. For all your time, and that's your song. I'm here alone, nobody apartment. I'm a pussy wanting, so we can't contend. Vanication 100%, but fuck me tonight, me tomorrow, me repent. Yeah, your cocky full of lint, so we can't silent. Yeah. Fuck me violent, like you nana sense. On the balcony, make a kid up on a bench. Make you drop it down in a me valley and trench. So me say, come now, come fuck out my little night.
Follow me on Facebook and Instagram at DJ Crown the DJ.
Bumps
she thought it is your
girl.
Hot party,
come to the run up.
Shake up your fat party,
come for the crown up.
Pack up a country,
hot down a tunnel.
Get in a spirit and
talk in a tongue.
It get thicker when you
sip a look around.
Girl, them that's a bubble,
like a bubble in karma.
Work it on the double,
to make up the income.
In a the dirt like a shovel,
tell a wine from the crumb.
Bounce that, bounce it and make it bounce back, bounce up. Bounce it up on the house, stop, work that bounce. Bounce it and make it think up. When you stop, bounce, everything stop. Bounce that, bounce it and make it bounce back, bounce up. Bounce it up on the house, stop, work that. Bounce it and make it think up. When you stop, bounce, everything stop. Hey, party bounce, it don't turn up again. Bend it up and get it up like rock again. The television so you now and suck it down. Bitchy patchy man, put up and match again. Hey, party bounce, it out in and traffic again. Bust a split time, say you no karate girl. Girl a rave and a rave like an animal. And party bounce it out,
girl you want to the right place at the right time. Girl you love the movement and your waistline. Girl you come for wine and you come for waste time. And next girl a try and show for break spine.
That girl a can't wind me here, a man a can't complain. Them girl a really hard to find me and for really draw the line. Take the time for make your mind and blow my mind. And so divine the one of a kind. Bounce the ant party for me one more time, yeah. Bounce that, bounce it and make it bounce back, don't stop. Bounce it up on the house, stop, work that bounce. Bounce it and make it think up. When you stop, bounce, everything stop. Bounce that, bounce it and make it bounce back, don't stop. Bounce it up on the house, stop, work that. Bounce it and make it think up. When you stop, bounce, everything stop. Party bounce, it don't turn up again.
DJ Crown the King, I so woke up a legend.
Let me turn you, make you suck my bumps like a ball. Make me thing get so tall and tough like a wall. You pretty girl, it's a bad man a call. Make you fly high like a bird and drop down at all. Hey, tell your body good on it a mad me. Hey, tick for me, watch it up on me. Hey, this suck you so tight, it a grab me. Hey, anything me say you do it gladly.
You been down a bender. You been down a bender.
Tingin na nyagoro, alafa kuwe solo. Kwanza kiwa momo, buda na mchongo. Macho za kondo, go chongo. Na mboko, mbaka usoko. Dima kiwa kampwa na tumpoko. Alafa kiwa batwa na dundosa. Pale downtown na dundosa. Pale down, kudundosa.
Venye wejibeba nga miudai, miudai. Miupenda na penda chako. Venye uicheza nga miudai, miudai. Miupenda na penda figa fara ni deja. Ras miudai, miudai.
Niko kigalio shamba na tuna mboga. Niko chata kwa chupa ya Johnny Walker. Nino teke ya mayangu mlajomu. Kuchuna kama chenge kunyanda upigwa mboga. Kukumanga kwa duka mbuka mboga. Kuna panya supaka da kula nyoka. Wakichaka kitanda liko na sofa. Chapa chapa kichapa na chia
broma. Wenye ujibeba nga miudai miudai. Miupenda na penda chako. Wenye uicheza nga miudai miudai. Miupenda na penda figa fana ni dangerous. Miudai miudai miupenda. Napenda fanya na feel kama veteran. Miu die, miu die, miu penda. Napenda, miu penda, napenda. Miu penda, napenda. Miu penda, napenda. Miu penda, napenda.
Pambulu, luku, washa kindukulu. Kamtu kijani ni kupike magupoko. Pali Instagram, gata tisha na kimoto. Vinyo na watesa minapenda mangoko. Mangoto, maloko, siku kongosho. Orosho, makiva zimebudi na nipuru. Kulamba mururu, fika nuna juya koto. Kuru kukukaba kwa kila
mauru. Kwanza vinyo mejibeba nga miudai, miudai. Miupenda na penda. Chako kwenye uichesa nga miudai, miudai. Miupenda na penda.
DJ Crown the King.
Odewa moranga ni mekam na mandom. Sijirini na zedi zimetoka kwanga. Odewa moranga ni mekam na mandom. Odewa moranga mekam na mandom.
Oteki BJ, uya cheza kaa wewe. Eh, nyamba ninu sesu nge dance. Hey.
Odewa moranga. Odewa moranga ni mekam na mandom. Sijirini na zedi zimetoka kwanga.
Pigomboko, pigomboko, pigomboko ni mchezo ni haram. Pigomboko, pigomboko, pigomboko ni narungu na nitam.
Poko haram, poko
kushoto loko nyoto akoshopo lotion mapunyeto itapoko mashada kani mento unangawa madam ni kani dento najaminia ni nanguu bila njubu unastuka na utadoshwa na kirungu girls like we na mechezea madudu na kududu na nyuma anatundu toka grumu ni najaba ni kuchumu ni kusetie kichomu ni kurulie kindomu ni kuchambua kifomu ni kumangie kisho ni kundarue before ni kuzamue dufo pigwa mboko, pigwa mboko pigwa mboko ni mchezo ni haram pigwa mboko, pigwa mboko pigwa mboko ni narungu na nitam
kimboto haram ni moto zikishika teka ngoko gizani ni kunguri kumeja mapoko itabidi ndio nijenge kikoko ndio nipande nijengwe ki round 4 na murambi na muratish kwa kikombe ndio nisani zile nono na sikonde kama 40 itisha zote akirombo saa ongeza token
pigwa mboko pigwa mboko pigwa mboko ni mchezo ni haram pigwa mboko pigwa mboko pigwa mboko ni narungu na nitam
DJ Crown the King.
Follow me on Facebook and Instagram at DJ Crown the DJ.
Kana rada na wapili kana rien Kama au narada mze ya beli sharien Hapa ni kusakata, sakata, kam sakata Shika yoyo kamata, kamata, kam sakata She want a bad man, lock it up Never seen one like lock it up Turn around, squeeze and lock it up Bend over, stretch for the lock it up
If you get step, you napenda easy vitu Ebula lishe neti bado unakutu Na mapunyeto sana juwe weni sugu Mango soko wa udai weni ndugu Kuja kongu wakidai njugu Security nyati wanadai rungu Reni gani hata, nilithani hata Jona rungu hata, mbolo flani hapa Piga punyeto akigaza kani dry hata Story flani za warasu wakibanshada Niko pina kichingwi kani ngale hata Christophe Rogada ndani ya himasha
Peleke na ring, peleke na ring Kiki waka mwen peleke na ring Ziki nyanyun peleke na ring Mango kuwa kifika basi peleke na ring
Niko ring na vifuata ni uwa Zimeshika na vifuata ni uwa Kwa the ring uyo bwana chakua Shikilia bwana wea chakua
Peleke na ring, peleke na ring Kikiwa kama peleke na ring Ziki nyanyun peleke na ring Mambo kuwa kifika basi peleke na ring
Karika Steph ma 3-pointer tu sifani Stephanie wangana yangu tatu Jujoti zangu wanga roundi tatu tatu Muhongo bigi mini mruyo miupiga kibantu Tingalingaling School bell a ring Na mindo bell ringer Na upele kanarien Tuma pin mejipin na makoro Nakapenka na ninyonyambu Ohoro wakuo Mwendo wakuo Inanifanya nisike kushika matakuo Hizo zakuo Sizi kufakuo Zikone riengu shinda hata sama makuo
Diwa muranga na githike tobo Budi zangu kama Makonzango mongo Kwenye pedi wako lingo leo meno Kwenye pasto iva shoda ndapea neneno Sizi mwaga inje isi majambosho Nidhobo dhobo dha kitu dhobo dhobo Hapa kuna za ponye tutango leo mbengo Nisha pita na kabumu kapedi mapengo
Ekipamba sana mazopa ni yengwa Ekipamba sana mazopa ni yengwa
Social media at DJ Crown the King.
Dance it, dance na baby ukichoka. Wacha niko direct ukikata ka quarter. Sai tuna sele mashida ni kutoa. Pusha juju, hey mini ta okota. Katambe, katambe. Bitsi manare, wacha katambe. Iende, iende, wacha katambe. Baby shika simu, wacha kabambe. Katambe, katambe. Bitsi manare, wacha katambe. Iende, iende, wacha katambe. Baby shika simu, wacha kabambe.
Bye.
bars kubuff, mina chief kif tu. Madenge wanajipa wanalia dudu tu. Wakidance ni matembe juu. Na manyunyozi kwa sete za kigwava tu. Ni barenga kikam ni ma 6 inch tu. Ziki report ni ham, ongeza volume kwa speaker. Njugu tatu na cut na ngoja kutu ikama. Tanova haswa weri muwanja fidana. Kimba huyu haswa mapacha mbili kwa langwa. Wairimu changama buda mbwese dakar. Wananita ras kwa sababu mi hubana. Wakiwasha dust na seti kapedi. Ukinipa bang tutakula rumba ham. Na cheddar zikikam itabaki dunda. Nitakemba nitashika nitafinya ah. Makajaba kakishika toa mbuo wacha hizo ah.
Watakati katambe katambe. Zizi manare wacha katambe. Iende iende wacha katambe. Baby shika simu wacha kabambe. Katambe katambe. Zizi manare wacha katambe. Iende iende wacha katambe. Baby shika simu wacha kabambe.
Walisema sisi ndio mwangaza.
Tumenga
acha katambe katambe
sana.
Songi yangu nimejipenda de kutoa loki. Cheki yule pale pale. Akiweza si unajua vile si ufanya. Acha katambe katambe. Baby girl we inama nionesho lichopeo. Siku mingi nimedai kuko. Lakini sijapata chance ya kuko. Acha nizame nizame.
Wapi
washa ziwake ziwake. Acha zibambe tubambu.
Lazima
dance, dance na baby ukichoka. Wacha niko dare tukikata kakota. Saito na sele mashida ni kutoa. Pusha juju, ey mini taokota. Katambe, katambe. Zizi manare wacha katambe. Iende, iende wacha katambe. Baby shika simu wacha kabambe. Katambe, katambe. Zizi manare wacha katambe. Iende, iende wacha katambe. Baby shika simu wacha kabambe.
Kibamba sana mazo hapa ni yangu siku
Tatasheka zikubebe, ujipato mejibeba, ujibeba.
umejibeba si ni kweli unatesa umeweza kuna venye majiweka umejibeba kuna venye nanicheki siezi lenga pia mimi nishalaiki hiyo lugu kuna venye naitaka hiyo kitu
Weka kademu kako fiti kukula ndo nimebakisha umbo fix ya kulika Weka kando malkia nyuki, malkia nyuki, malkia nyuki Yani Queen Bee Machine Kako na Queen Bee Machine, sema Queen Bee Machine
Social media at DJ Crown the King
Fika bae, mina weza fika bae
Fika bae,
fika bae, mina weza fika bae
Fika bae,
fika bae, mina weza fika bae
Fika bae,
fika bae, fika bae, fika bae
Umetoka joba kini kiwa ode ya mapale Kuchafuli ya meza machani na mamrambe Na tangu jowa juwe minotori wa dedo Kutoka joba kini kiwa ode ya mapato Kutoka kini ode ya mapato Kutoka joba kini kiwa ode ya mapale Kutoka joba kini kiwa ode ya mapale Kuchafuli ya meza machani na mamrambe
Follow me on Facebook
at DJ Crown the King. Ya sheng na kitin kuna slam ya kilami na lugha zingine chuani kwani sikisha na kijona upcoming nipate CBD mini kidigi the your sister jiriba tunabonga mazeje ni za mamita makoma mara mbili na zero ni mara sita
fika bae mina weza fika bae
fika bae
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 nipe tunidoze unijenge kama dosa kismile like boss kwa majina mwite rose ongeza weza karibia nikwambia aha zangu zilishika ni Nikationa vacation Venye unanibamba nikationa kwa hama Nikasema juma tare north nitahama Mambo badu nitapai hadi brado Toke wakahare niende malikia
Fika bae minaweza fika bae 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 Kam karibia nikupe banana Ile taipandisia kwanza kuna rada Leta jag patilia leo nikukata Zile shash adisia pia nikunyanya Wanadai niko chini seli fika duda Hama dem kwenye mini nikisuka nduta Amebeba fiki mbili kwanza kizungusha Anadai joka miti na medunga shuka Push push fika bae minaweza fika bae 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 Fika 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 push push
Naziteki nazikemba na look nimependa Mimi na we adi mwisho wa kalenda Kwa love me defender the last body bender Ni pressure juina tesa kwenye mic mi utesa Nipate pesa na matema meweza kuzitembeza
Ziki nice to the round tuchafue dunda Tukiban bila plan buda zitashika Na mabisto amekam brada kusafisha Na mabisto amekam brada kusafisha Cha cha Fika bae minaweza fika bae Fika bae cheza nayo fika bae Fika bae minaweza fika bae Fika bae cheza nayo fika bae Fika bae fika bae fika bae
Adikoro kasimisha joma futa ya njugu Ndoka adiseka flavor joma nguwai madudu Niko base na machizi ya mekupigia luku Adisesa kladi mbono bado neza fika bae Ndo misari kudigitha anita njeri na fe Atidebe sika jana juzi kalitoka mei Atigwash na dorari bado neza fika bae Fika bae fika bae fika bae